malawimusic.com. Nyimbo za Chimalawi.
Misamba mandichela kufuna nditakwela. Uma pati kola pasi palibe hoyela. Dose ndi wole pela Yesu anatifela. Palibe muntu angandile mbele malile. Mapempa chacha ndi samalire. Samati wakuti Ambuya mandikonda. Ine panzi mandikonda. Ambuya mandikonda. Then uvaya kwa fansi sausilu kutoka. Kuposta zobusa fansi sindiseka. Ine kuyesa kupusha iwosise kukuteka. Yankwa nanguo mleke ni afale. Yana imba kale King Matafale. Samati wakuti Ambuya mandikonda. Ine panzi mandikonda. Ambuya mandikonda.
Stream and download music at www.malawi-music.com.